Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
E kabaruji amen fulfulde sakirabe hejbe jamaale modde hede ngone bette talataare jetti lewru October hitaande 2024 yamde jana yottike ko kiri e bokki were le lamu masina Ousmane Niane Boule kabaruji do Mamadou Ouattara to ogi jande to bamako do bamobe cuudi quality wiide cogol luansi anatiidi le yambere nyaloma adde kejana do e cuudi e be darta e lamu o jottina sariyaaji mon eggingol galbe do bamako do fuddiri cakide yontere jabbinande e galba lafiya bugu ko dahle o nokku e sottobe daba on julabe fa yottade sottobe ngureje le galbe e cuuday mboyonki mubben coggu nyamriji hono bambari be dekele region kuchala e chakuru bambari kiloji temedere ana sottire handen ujinaji je gonta we ujinaji tati wonno le libbe jabbinode wi woni sembe kabaruji di beta go bismillah modon hera studio tamane bama ko do nyande fu cogu luance buri beydade tayka muye mettudo himbe yogabe capitangal e hakkilo mabbe dunna beydan ibilisa hakkunde e wombe luance jomben cuudi fa yottade agent immobilier en e wi leydi ankobe hewbe kabaru sariya cuudi an hani juttinede tawene jomben agence immobilier ngaji kolti wi de cuggu cuudi e cuggu sudu luance do bama ko do ana fawi do kabaruji kewdi le nyalom adna kejanado cuudi jambinado jeddi lewru october ndu anni jantore de Mahamman Babu Kunta hebini ndo kabaru mudon ndo fachitangu Umar Waigalu e Janaba Jallo.
Saidi Tarawari jangino nukunu dirti ya ratumi korobugu. Kumi ntata wada bumoko do. Uwi omuli gale luwasi. Uina esapu ido ya wata le urufu. Uwi chogwa antidi sane.
Jishu ala lokasyon.
Mide luwans njoni wata duvi sapu e jedidi li bije tati e yontere. Jomgale ne wawi beidudu e chogu gale nde welafu koni uori.
Yela perpetuellement.
Kankunu dirti na madu be Tarawari. Andan do kabaru chudi uhuli tiwi sari ajib amama ili hitani 2010. No chudi kwa kirte. Uidu mfuani yowi no dete ngori kanyano gale mahira.
Le prix il est fixé.
Chogu gale ko agence e jom gale pe ujata dum. Minen sumin ko ki hen chogu ne famda yeso mabe.
Estime mon bien.
Fatida la jikuni hakunde. Joyen chudi kanyo kasobi chudi be hebene jogala. Andabe kabaru sari ya kakuli tiwi dati. Gwiti kani nangede. Yusufu Jallo yomu jengi na wadu opo mokoto.
La seule loi.
Sari ya kalawa edo chogu luans ku act uniform order. Ku on sari ya jomgaleji kani tidinde. Dumne hola wide ebe mbawi kambe hore mape. Sugade chogu luans mape.
Le montant du loyer.
Wadu andando kabaru sari ya uhuli tiwi kolati sababu su chogu chudi antit opo mokoto. Hono ngaluri nde wende hewirte yimbe no.
Sakira be di kabaru fu andon baabe de do bembe ande de do helame Facebook kanya compte X. Nyalom adna kejanaade haabu no hitande fu yambinam altinere jeddi lewru October ndu o nyalom faanda mudun yo beedude andinde golle haabu e nafa mudun bangal yirewere kebal e buytugol talkaku e yambere mudun wadi asewere juyi lewru October ndu leenu ko CMDT filial Nord Est Kuchala e wi eremobe haabu fay e tawerbe gonti dallaaji sedde gikke lobbo ana wud e ndungu hiko o kabaru weli lamun kobe wiibe ana lanende wallude be remobe haabu fa beedure na famu ken Umar Waigalu
no kamuji moddi gonde tobirle lamu kuchalo dum bonnay ko nayri bangal demal non kanko no dirte Suleiman Dambele demo no ko no dirte do kumbiri idum le lamu kuchalo holitiri wiide dum yetade fo hali hon tidallaaji de be gonde hebud hitande hikande
what to god an top an jamma ila nyaloma dum lati sababu fa lebi haabu kewdi chama le dubi jabbede bobartiji bonnanodi haabu jiama hikadu ka sabe yondeji kewdi kebe wadde torra sanne CMDT faabe kemen e produit ngaji roji bo bartiji bonnoji kana min kebe tidallaaji pawidi do hebude engrais ngaji
lamir fedde CMDT de holliti dati di fu jeltinama lehen yalla demal hitande 2024 2025 irum feewa Mamadou Mustapha Diarra rimo ndeme tengo hitane hikande dun lato haburimo lobbo
c'est un moment fort
pour don wattu modo hollitinde humani be golle modon remobe han be hettude le wattu modon hani wadede fayotade renude demaji fewdi e tobboji kolitaade wede kebete gondude hebede fa han toppere wonde ana fawi do kabar golle golle isingaaji golle golle mudun fayotade haybob isingaaji ana kani tinnaade fa sanne yalla haabu lobbo an hebe eno yaafiridu
mi cittiden wiide ko nayri bangal remde haaburi mo le rumde afrique de mali kanyun ardi ko buri tonoji ujinaaji temere jeegom ko remono le ko jabbino ko hitani kande mali an yeli heddade place mudun o
golleji e gingol galbe yogaji do bamako do fuddiri cagada yontere jabbinde de e galba lafiya bugu koda dun wadi cagal ko gouverneur bamako bami e de dabere sappo e jene lewru septembre jabbinde uddugol galbe jeddi le gallure district de batteno jam hebirte e makko jantor e jantotol amen Moussa Malle Sissoko yottike le gal galbal an ko hebnen do faccitango Oumar Waygal e Mamadou Sama Sew
dande keladi ni kanye chakuji paddadi e licce dum woni ko coyntoda galbal lafiya bugu koda le commune nayobo do pomoko do kambe julabe dabaji wonbe tombe kanye fayotto sottobe bidde kanye ko nande muuden fu kolli metti muuden sanino odo golle wori
kilnga debe sabe hakkondo sandigila ana torre min an torre population cioro njodi mo ngotiri wada banani kikide so gando galbal soda wawa sodde fay goto wawa yoppude golle mun do kikide je sabe njodi ngotiri so ya fa kasel na ya sanan gorbo wawa do worbe mo ana do hunde fu wala golle mo sona warde o tan so ndara ko ngura goriji mudun rebe worbe worbe do def nyamduji mun so galbe de eggi tambe tawada kambe do
duwe tayde fu nokku no dirte sabali bugule commune jobo do bumako do be pudda egginede tafen kanko abib deno goto lamido mo robe dabaji don o wiso be ginamale o don nokko kutteji mawdi matete
fere yaye jamane
lumongo na weli sodina dan lingaldu ka ele sere bomako kidem be njeta ke fi pewtiyo an yaka bammi kambe lam ko be min jittira ka jabudi ka bitino ke bana min nokku ele ngalura
hankala bo jamana
mi citen wid lamu ko be kolliti wid le no gale wor septembre jabbi non du ima draji ngadam le galbal kati daral sana koroba kanye zanti gilano be kani hotirde ton
to gaho to joinobe talki mo enna fala to soldats ana gonde hebude faaba mo yefede no diritende coalition des anciens des mouvements et organisations de la résistance civile gawo kamorko e wi horbe kamorko gul faabugul ana fawi do hollitinde be hono be joinerta talki mabbe le fuddode e lewru octobre ndu e horbe kamorko coltivide ko yata sukabe jokolbe temere jeego hon joinimbe talki mo enna cogum bambari ana wondi e beydade ile lewru me yabbenu ndu to kuchala to e wi nyamobe ko sotteteno arande ujinaji tati chakuru bambari kiloji temdere yottiga handen fa ujinaji jeegon ana way hono nyamireji fu cuggoji mubena beedek e wi e himbe gennindi e sottobe nenguji goddun woni hakkilo mubben e be mila du ko be gondi e wadde yon dartude buutude e tidallaji nyamobe anni ko kejal amen gondo kuchala David Koulibaly hebeni ndu faccitan Oumar Waygal e Janaba Diallo
sodobe nyamduji wombe tombe kollitidi hitande fuso odo wottu yottike cioggu nyamri beedoto yun lati sababu so ketta nyamri ndi ila benday gasa
ba prisi ki to mun ka
be maran hen cioggu ko be jidi fof wakati ketal makka wonno ko ujunnaje didi e temedje tati ujunnaje didi e temedjoy wala ujunnaje tati hakune lewru me e joni ari ha e ujunnaje joy e ko fawi lewru juin ha arde septembre cioggu mun ngaban dum ko hitane fof ndungu weli welani fof
samia jala ma jaw ni problem beno
jagoto wombe tombe kolliti dum wana ngonga be mbiebe ngaddo baawiri fu fer cioggu nyamri ngabba sidiki badian dombia o jagoto do kuchala
anyanga ferejo
minen demin darni jeyune yettaki no ujunaje didi e temedje tati ko joni yimbe fami nyamri rawande burno ko hikka ko codobe be cikkiko jeyobe beydata cogguji di ala kebal amin ko hakkune temdere e temdere chapanjoy min cikkumi ko gouvernement hani hakkude commerçant en cogguji di fo
fadde oro tidal hebnede jogala wajibi sina kambe sodobe nyamduji tombe be munya dun ko David Koulibaly hebini sujo tamani kuchala
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
argol yeddu ko taraw himbe hewbe dartobe ngondi hedu wonno ko min kalta hala mudun handen do hello zoom sir hono be ngori Oumar Waygalo
bintu holiti wiide gurum yo karowo sanne so bami fa fuddi harde du o ronkan danade o wattu jom way walde fa werta tawe modanaki ko sakti ko fu dabarande mo hebi modanoto ila gori ko noddete do buray mo danaki sakko fudda karali mudun so adiki modanade du mo fininan dun so seliki finde fa wadano wakati jihiner mudun jati o nangata so immo so dum fu dum nafay danyan soy foko wadde le gawrangal yalla guri ko buraman immo de immi fu dem mon dartata no modani ro ka nyende mo adaki guri ko danade fu tidalla mawdo hebata atan wakkati fu gurra do an hara fe jabotode le nokkule de ana mata dum dum halni guri ko an hara furdu jabata fi wiyan dum wana ngonga no waw halen biratno so ni karo wadi kima danade fa keba do ngol lobbol kasen dum yafa ka yimbe haroobe fur ko uri hewde mabbe fu sa landi kiden biyan karata landol ngol goddeen wadde wattu jono homo woni karo kanye homo woni mo harata
aya e samburu pullo ka an hara e umar way galo secretary bande no wiide di kabaruji fu odon ba hebdo do whatsapp do numero 7599761619 holtin do wiide do odon ba hebdo di do site na fa du ko min beta page facebook fa yo tad sini on noddi icone whatsapp il holtin do wiide do di kabaruji ngala journal e magazine garo jukinende o fo odon ba hebdo dum dal service kuna foni 37321 mer non ka secretary bande no wiide kana tawr on e bu ino gay tanga credit le téléphone modone kedde heda do e sede yewtere nde wala jukni do salam inne e yurmende hono faabaade himbe be totaji kewti sabe iwondeji le leful ayes dum wonno sisli yamber tata berde semaine nationale de la reconciliation senar do ne yontere kejanaade dewrintinal dum wadi no sappo e joyi yaade noga e go lewru septembre yabino dum ko golleji mudun puddono gaawo le ayes de galle mudun kewde woni de iwondeji e totaji mudun kewti no faanda mudun joni yo dartude himbe mali wombe le mun e tiagal mudun fu yalla ana paabo be be torraji kewti fa bidure en fam anni yewtere magazine gouvernance et citoyenneté ko e kalifa goita wani do facitan ko mamadou sama sekou umar way gallo
ngal do kartal yewtere humaninde dewral lolilgal semaine nationale de reconciliation 2024 hersanama lede AES yalla jabaade no yawiri tellaji keba torraji brondaji ndiyam milioji temedere chapande jeddi juyi sifa ngoni itadi yalla dannade keba torrale mali jawdindi fecchama e do alhali torra kebaadi le nokuji di kadana kulen major abdoulaye ibrahim traoré ko radio fedde leedindi humaninde landinal senar 2024
taitem bilan eloji
ko hebaale hen ko feewi sanne do gawodo ko yaati milioji temedere jeltina milioji noga e joydi fu ndokkama fedde no dirta c'est cozek wono humnide kabaru ana ruuji do pomoko do yimbelbe kasaraji kammu jotti li laamu kuli koro ko kamu ko yaati milioji chapande joyi cfa tiagal mudu wajuuji ngadi de ciudi misideji kanyi eglise
les mosquées et les prêches dans les églises
lami be region muti ngadi imadra famin gol do kabaru senaro andarra jamarnde wadde imadara jalla faabaade ma hisude ali campo yo horejo gubbal region o pabotongal hetugul dewral mimi hala dabreji jujure jalla faabaade kebbe torraji brondaji cektidi iwole
les autorités municipales nous même
am ko wotnaabe le nokko jide yimbelbe kasaraji jotti fa paabo dum en fati be do yimbelbe kasaraji jotti mbiya jopirama sera
ne sont pas abandonné
no dango go lam ko be ngadi to gawutun wasaka fe nanede pelle region de fouf ngadi imadraji e wi jokodi do bo maire commune gunzuri mahamoudou sidibe joktitagol kalti daldun non hasindina fa hande
wajuji wadama yalla yimbele be ana kalda pamra
to tumudu tonno hetagol jam dumunde heddi latari fa hande fanda modo lamibe region dono annaji bamadi na hani jati gollede no hultiri mohammed elbashir o neddo gubal pabotongal kabaru dawrali region
de remise de nom
do kama jamare nde kanya fayotto kaki kasaraji kamujuti den gondi wadno min gattafu yalla jam e tejeran hewte le nokko
tepi sur revenir
l'entre leddi humaninde dewral hunchinama hore dunno de galluro sigu bangal jodo halaji latiki sababu lati dabiri jogaji yaltine yamsa kulbali ana fedde halana en holti wide suni dabiri jibamadi di gollama noto sababu utude sanne bonandaji iwole de
demande au population
ngano dangoji fewde e jamar de tinno fatima ha nokko le ndiyam da hani jabirade mer ngabe be du paminama son ciotto no kule de joppa du ndiyam hande
gadde de tinni compte
sinargal anino wadde ko buri dum fuf yalla buutude tellaaji yimbe le kebe torrabe ka non e wilandini be kabaru am saddaaji hadi ngal hum cande dum hore kedena colonel major abdoulaye ibrahim traoré horejo fedde leedindi landininde senar 2024
quant aux difficultés rencontrées
tellaaji ko heba ko ana mawni sanne ka dido tidala janwa hebinede jokala yimbele gombe le lefol AES ngol fu an gonde faabede min kata e rezo ngaji di tan tidalaji ko min kebi an nayri bangal kaaki miden gonde fiddo hen dabare
la solution qu'il faut
yu faaba le ndi fewde e sakiraabe amen be en bura fe wadde golleji bunanda hawadu